Daytona boy.
My feeling like it.
Nishavunjwa mbawa, ili mradi anga nisipepe, nibaki chini niwanyenyeke, ndo nakueleza haiko sawa. Walikesha wakiomba nipote, Mungu Baba akanitete, ndo nakueleza. Ila ana blessi sagodi, 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 ndo maana nipo hapa leo. Sagodi, 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 ndo maana nipo hapa leo.
Wamenisingizia sana na my time sio true. Kumbe one plus one, my time sio true. Tunashinda, tukishindwa ni kwa nini alituma mtoto wake tukashindwa kuamini. Umeniwezesha, nikafungwa makampuni. Pia liukasema, kampuni mtu wa mambo mingi. Akamtumi umentua kono makibao na makamtungi. Just kidogo tu money flip money. Kwa kizo umeniona kweli man sislik. Nipe nguvu ya kupona bado mamu ni msik. Mungu asante, au kupena tenda ya O2. Tenda sana binadamu O2. Siku hizi tu na glance na kaka Buddha. Given the chance tunge mkinja kayuda takibo. Na tujiang kwa mishi na kuda.
Ile mradi yanga nisipepe, nibaki chini ni wanyenyeke, ndo nakueleza haiko sawa. Walikesha wakiomba nipote, Mungu Baba akanitete, ndo nakueleza. Ila ana blessi sagodi, 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 ndo maana nipo hapa leo.
Babako kusema ukitaka natenda. Ndo maana na tabia kuapa hata usiwapenda. Haijui kesho yake mpaka aliyegundua kalenda. Udongo na uvimbia ushafukia wengi tuliowapenda. Tushaugua mafua bila bima kutibiwa. Kumwagilia mabua gizani ukidhani miwa. Maisha nilotokea yani shida vikipiwa. Kuna temu na uza sumu ilu kanunua maziwa. Maisha ni ngazi kasa mwendo kipataka juu. Dunia ni chafu mwombe Mungu tatakata tu. Ishi kwa shaka binadamu wengi paka ole mwazima kiatu leo. Kesho aneza kakukata
mbawa. Mradi anga nisipepe, nibaki chini ni wanyenyeke, ndo nakueleza haiko sawa. Walikesha wakiomba nipote, Mungu Baba akanitete, ndo nakueleza. Ila ana blessi sagodi, 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 ndo maana nipo hapa leo.
Yani Mungu, asante, asante, asante. Enata kukwe kubaya aje. Tunajua uko around, na uko na sisi. Thank you, thank you, thank you. Yani asante. Yani nikiamka hivi, yani bado unanipenda.
Take five now.